gym sasashintsha amagigi hengithi umsabu ngamasu ngamasu hayi umsabu ngamasu ngamasu hengithi umsabu ngamasu ngamasu ngithi gama umafethotho ngithi umsabu ngamasu hagijima gijima 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 sasashintsha amagigi gijima gijima baleka gijima sasashintsha amagigi hengithi umsabu ngamasu ngamasu hayi umsabu ngamasu ngamasu hengithi umsabu ngamasu ngamasu hengithi gama umafethotho ngithi umsabu ngamasu
hengithi jezi 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 number 10 asekumanzi manje ujuluke ne-10 hebathuki athule ubabheke sazoshuba uposti uthi ukuthele hengithi jezi 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 number 10 asekumanzi manje ujuluke ne-10 hebathuki athule ubabheke sazoshuba uposti uthi ukuthele hengithi umsabu ngamasu
okay, shop, jagadas, me, I was a better plus used to khudula makas when I was back in the dirt sapusha sabalana now we kick it like front jump number 10 halakasha dokotela vula vala Shop Jagadas, me I was a better plus used to khudula makas when I was back in the dirt sapusha sabalana now we kick it like front jump number 10 halakasha dokotela vula vala okay, no fuck it by two labang mafasa by two animbono sekhathele ngicela nifake substitute nokithuba dihalas senakusana babalas cele through pass ngozibhekana nepal fuck it by two labang mafasa by two animbono sekhathele ngicela nifake substitute nokithuba dihalas senakusana babalas cele unginike through pass ngozibhekana nepal ukhathu number 10 ngicela ithi kuthele sifuna impumelelo
Mr.
Referee, ubuzela ama VSOP. Wena offside, offside. Tell us onside, onside. Uposti, Mr. Referee, ubuzela ama VSOP, OP. Offside, offside. Tell us onside, onside.
Hengithi jezi, jezi, jezi number 10. Asekumanzi manje ujuluke ne-10. Hebathuki, athule ubabheke. Sazoshuba uposti uthi ukuthele. Hengithi jezi, jezi, jezi number 10. Asekumanzi manje ujuluke ne-10. Hebathuki, athule ubabheke.